dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi Ijwi rya Amerika yagarutse ku iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu bihe byahise mu majyepfo y'u Rwanda uyu mujyi uzwiho kuri mu ya mbere yabanje gutera imbere kubera ibikorwa by'abakoroni byahatangiriye bashyize ibikorwa remezo by'uburezi bwari buteye imbere ibishingiye ku muco n'ubushakashatsi n'ibindi by'umwihariko uvuze Butare benshi bageze mu zabukuru bashobora guhita bumva kaminuza nkuru y'u Rwanda iruhande mu mujyi wa Butare kuba igicumbi cy'abanyabwenge inzu ndangamurage y'u Rwanda mu mujyi wa Butare n'ibindi bikorwa by'iterambere byaharangwaga birimo n'amahoteli nka Hotel Foco n'izindi gusa uko iminsi yagiye yicuma nyuma ya jenoside yo mu 1994 bigaragara ko habaye impinduka mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda zikarushaho kuzahaza ubukungu bw'uyu mujyi kuva mu 2012 amwe mu mashami ya kaminuza yakuwe Butare ndetse na bimwe mu bigo byahakoreraga byimurirwa Kigali uretse ibyo hanashyizweho gahunda yo gutegeka abawutuye kubaka amagorofa yiswe ko ajyanye n'icyerekezo maze benshi barahahombera kuko hari abasenyi zari zihagaze bakananirwa kongera kubaka abandi bafunga imiryango kuva ubwo umujyi wa Butare watangiye gufatwa na bamwe nka kera habayeho hari umubare bigoye kumenya abo bawukoreragamo baturutse mu bice bitandukanye abawukoreragamo banahavuka bahisemo kwimura ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu bindi bice ibyo byatumye bimwe mu bice by'umujyi wa Butare bihinduka amatongo by'umwihariko twavuga nk'ahazwi nko mu cyarabu ibyo birimo bikubiye muri bimwe mu biganiro twabagejejeho mu bihe bitandukanye muri dusangira ijambo nyuma gato ariko bigaragaye ko amagorofa atagishobotse n'abayubatse bakabura abayagana abo byananiye bategetswe kuvugurura uko buri umwe yishoboye kugira ngo babanze bagire aho bagera amagorofa azaze nyuma kuri ubu ikiganiro cyacu kirashingira kuri umwe mu myanzuro ya guverinoma yemeje ko bimwe mu bigo byari byaravanwe i Butare byahasubizwa gusa hari n'ibindi bizajya mu yindi mijyi yunganira Kigali byose biri muri gahunda yo kongera ubushobozi iyo mijyi gukoresha neza umutungo wa leta no kunoza imitangire ya serivisi abanyabutare rero n'abandi bahakorera baravuga iki kuri uwo mwanzuro wa guverinoma ese bari babayeho bate abawunenga se bo barashingira kuki ese Butare izasubirana isura yari ifite aho yashyirwaga ku mwanya wa kabiri nyuma ya Kigali reka twumve ibyo bigo namwe mu mashami bya leta byakorera i Kigali ko bigomba kuhavanwa ambasaderi Claver Gatete ni minisitiri w'ibikorwa remezo
hari n'izagiye Huye nka RAB koko murabizi yuko ni institution y'ubuhinzi kandi munagiye musanga by'ukuri ibyo bakora n'ubushakashatsi n'ibintu byiza cyane hari rubona hamwe so iyo yemeje ko RAB yava i Kigali igakomeza ikajya hariya Huye hariho n'ikigo cy'ururimi n'umuco nayo kizajya Huye hamwe na cya cyambize uburere ko utazi kuko nk'uko mubizi muziyamu hariya niyo shusho y'igihugu twumvise yuko byose na helikopters bishobora kujya kure kose na ibibazo mu Rwanda ntabwo bakomeje bo byanakozwe
amajyambere abatoza amajyambere
bayo kumva ibyo mwanzuro wa guverinoma Ijwi rya Amerika yasubiye mu mujyi wa Butare twasanze umusaza Jean Marie Vianney Munana arangije gufata amafunguro ya mu gitondo aha mu mujyi wa Butare
aha ni muri Hotel Foco gatogo ya mu gitondo irahari icyayi cya mu gitondo umukati mwiza urahari dore uko ameze ubushize mwasanze afunze
hari amatongo urabibona kuba reterana
ubundi mbere byari bimeze rero
ibya mbere byo cyaragahomera muntu wagira ngo ni umuntu wateye umujyi wa Butare utashaka gutera imbere baraza bahita bafunga amazu yose kandi bajya ari itegeko ngo ubake etaje nta mutungo ntacyo ntibarebye uko abantu bahagaze ntibarebye iki bati mufunge byose umunsi umwe n'ibintu byarimo byawe bakabifungirana reba aho ubijyana ntuzongera no gufungwa nk'uko byari bimeze turagumya turanatakamba nawo muhisi yareba akabona ati Butare habaye iki bahita bavuga bati umuntu avugurure uko yishoboye atege kutubahaye ngo shyiramwe makaroto shyiremwe ibintu bisega manja nayo urumuntu akora uko yishoboye mwongere mukore ariko mu myaka nkingahe y'imbere mumaze namwe gutera imbere mumaze kwiyumva muzubaka badutegeka gutyo turabikora neza amezi angahe twari tubirangije
mubona byarabahombeje iki imbere igihe mwari mufunze
cyaraduhombeje kandi nari mfite depo ya byeri kurana na burarira nakuraga hariya kuroderezi urumva nabuze aho nkorera urabona nzijyana mu gikari cyayitwa tigo zanga kugurwa ubwo mpitamo kubihagarika ndijyanye ahitwa ingoma ntibyagurwa mpitamo kuba umudisitiribiteri wa burarirwa mpagaze ubundi nacuruzaga 30,000 ku kwezi 25 sigara ncuruza 7 ubera rwaheze impagarike tugiye gusohora
30,000 turavuga amakesi
ya makesi niyo nacuruza ku kwezi ubu urumva icyo ndigihombo gikomeye
hari n'abandi bagiye bafunga imiryango bagataha
baranagiye ahubwo bagataha uyu wakoragamo Odelise yafunze umuryango abura aho ajya ajya Kigali ageze Kigali nabo biramunanira abura amazu ubwo yafunze arimo ideni rya banki ubwo banki yamutwariye iki inzu ukabuze ubwishyu
ubu rero leta nyuma yo kwemerera kongera gukora yazanye ibigo byayo yari yarajyanye i Kigali ibigo bitandukanye birimo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bigera muri 7 byose hamwe ibi ngibi bivuze iki ku bantu muhakora none
icyo bivuze leta yararebye itekereza neza ati mu majyepfo urabona ko haratera imbere natwe tuhateza imbere ubwo ni ingufu itwongereye y'abantu bazaza kuhakora bagahembwa bakatugurira ibintu bakajya mu masoko bakaduhahira ubwo urumva leta yatekereje neza
muzongera mubone butari mu ishusho yayo yahoranye
uyu mwaka urashira ahubwo ishusho yahoranye tumaze kwegera
wavuga ko ari akanyamuneza noneho muri Butare nta kibazo
nta kibazo dufite rwose ubu dushishikajwe no gukora amasoko arakora neza amaduka arakora neza nawuze kunyurayo yose arafunguye tukaba dushimira rero ubuyobozi bwarashishoje
hari abo nzi bagiye i Kigali na za Muhanga
baragiye ndabazi bariyo ariko nkatwe twamenyereye Butare twavukiye Butare aho tuvakora igihe kirekire ubundi twagumye turihangana n'aho twagiye twebwe
muze wasigarana agasura ki iyo wabonaga iyi hoteli duhagazeho yahoze ari hoteli foko nubwo itarongera gukora ariko bayivuguruye ubu turahahagaze bari gukoreramo kubona ifunze ku ruhande nigeze gusanga bahitumye bagize ubu wowe wasigaranaga iki mu bwonko bwawe nk'umuntu w'umunyabutare wa zikina kandi bahagurutse
cyo nasigaranaga nibazaga se buriya bazayisenya buriya bategereje iki nanjye nibazaga impamvu niba ari ukuyisenya niba ari ukuhashyira parike simbizi
parike mu mujyi se
ndabizi umuhanda gusa nabonaga ari ibihuru byose bimaze kuba ibihuru hose hano ari ibihuru hariya kuri kaminuza ari ibihuru ku bibanza byabo hose ari ibihuru bikikije umujyi nibaza ikizakorerwa kikanyobera ariko ubu narabibonye none nubwo batworohereje urabona ibikorwa birahari urabampisamye yose ariko yasamye igipande baramwihorera kiri gukora agiye no gusana hanze ibi byaranshimishije cyane
aha muri Butare kandi dusangira ijambo iranaganira na Bwana Paulin Nyakiminika uyu aracyari urubyiruko imwe mu myanzuro yafatiye umujyi wa Huye yahombeje ababyeyi be bafunga imiryango barataha aho bakomoreye abatarabashije kugendana n'amagorofa Nyakiminika yasubiye Butare
none dutegurira amafunguro ndetse kubona abakora bitekwa ko hameze
muri gukorera muri hoteli foko kuba bari barayifunze ntabwo byagabanyije abakiriya
byarabagabanyije haba hari bagiranye umutwe w'abantu ko abantu hatangirwa serivisi byaje bikunze nanone kandi umuntu aba yarabonye ahandi agurira ariko urafungura ukabainteresa kuri produfite maze kwizera ko bazaza
kuba leta y'u Rwanda yahisemo kuvuga ngo ibigo byari byaravuye hano ibutare bigaruke ucuruzi bwanyu murabona mute
byanze bikunze hari umwe cy'ababiri cy'abatatu bazashima serivisi dutanga akaza tugana kandi twiteguye kumwakira
ufite amakuru ko ababyeyi bawe bahoze bacururiza hano muri Butare ariko kubera imyanzuro yagiye hafatirwa byabaye ngombwa ko bahomba bafunga imiryango wowe uru rubyiruko niki cyaguteye kuza gukorera abanyu bahombeye
icyo byari byararamutse kuba kandi byaba bitaba ari imigambi y'Imana. Cyantumye ngaruka nuko ari kavukira kandi ngomba guteza imbere iwacu. Uko bikeba navuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, sinzajya gukorera ahandi ntazi hatari abantu tumenyeranye. Nkana mama ungurira ndakeka muzi iyo aranasetse ariko nyine nicyo kimotiva kuza kubona amasura inzi kandi nishimira kubona buri munsi.
Gutangira ntabwo byakuzoye
byarangoye, birangora cyane kubera nta gishoro umuntu afite gihagije ngo akore ibyo atekereza.
Hari abantu bagenganira nabo bakavuga bati byaravuzwe ariko kubivuga ni kimwe kubazana ni ikindi. Wowe ufite icyizere ko bazaza?
Nategereje ubwo kuba wabivuze bazaza, kandi buriya umuntu atangiye kuvuga ikintu nuko kiba gikeneye byanze bikunze.
Ababyeyi bawe bakoraga ubuhe bucuruzi hano muri Butare?
Bacuruzaga alimentation nk'ibyo nkora akose nk'ibi neza ariko ni nk'ibyo nkora.
Usubiye mu bucuruzi nk'ubwo bakoraga ntabwo byo biguteye impungenge kuvuga ngo wenda icyabahombeje gishobora kuzaguhombya?
Icyabahombeje ni uko bafunze bakaba ari abacururiza ngo ntibizongere, byari byo byose. Ariko ntabwo ari byo byatuma funga gusa, nanjye nshobora gukora nabi bitagenda nkahomba nkagenda, ariko nifuza gutera imbere.
Hari ikindi wongeraho kukiba?
Siko nabaza gushimira mwe mwaje nk'abanyamakuru gusura umujyi wacu wa Huye, ukabwira ibyiza biwurimo biri kuza bishyashya. Ubwo turabategereje, ubu watubwira abantu ko dufite inyota zo kubabona no kubaha serivisi babonaga aho bari batuye, kandi n'ibyo tudafite bakeneye bakabitubwira tukabishaka.
Ikiganiro dusangira ijambo kuri iri terambere ry'umujyi wa Huye cyangwa Butare kibanze cyane ku bacuruzi. Reka tugume ku bakiri bato twumve noneho naba twasanze bakorera ubucuruzi mu marembo ya Kaminuza y'u Rwanda iruhande mu majyepfo y'igihugu.
Yewe nitwa Ishimwe Abdallah, ntuye mu karere ka Huye, ni mu ntara y'amajyepfo, ni mu murenge wa Ngoma. Mu gihe twari dufite abanyeshuri bakeya ntabwo umusaruro wari mwinshi cyane, wumvaga abantu hirya no hino ati leta y'u Rwanda yaraduhemukiye, ariko kuri ubu ngubu turayishimiye cyane. Kutugarura abanyeshuri kuriya kugira abaturage benshi niko kugira n'ubutunzi bwinshi. Kuba twaragize abanyeshuri benshi bitwereka ko n'umusaruro wariyongereye cyane ugereranyije ku isoko. Nkanjye ncuruza imyenda, ibintu bijyanye na style, ndi umustiliste. Nkanjye ku bwanjye igishoro cyariyongereye n'inyungu iriyongera, turashimye.
Ubu noneho leta yafashe ikindi cyemezo cyo kuzana ibindi bigo bya leta biri mu by'ubushakashatsi byahoze hano ariko byabaga i Kigali, icyo cyo murakibona mute?
Ibyo byo ni ibintu cyane turi kwishimira, n'ingamba nyinshi n'imikorere myinshi itandukanye. Ni uguhita twagura ibikorwa kuko tugereranyije buriya nk'abantu bagiye kwiyongera muri uyu mujyi wa Huye ni benshi cyane. Natwe mbo abacuruza ibintu byinshi bitandukanye, abakora akazi gatandukanye, nabo ndakeka ko ari intambwe ya mbere dushobora gukomeza kongera ku zindi ntambwe dufite zo gutera imbere.
Ubwo watangiye gukorera inaha ryari?
Natangiye gukorera inaha muri 2014.
Haciye nk'imyaka itandatu niba numva?
Haciye imyaka itandatu birumvikana.
Noneho dusubiza inyuma, urwo rujya n'uruza rw'abantu bararujyanye i Kigali byari bimeze bite?
Aya, umujyi wari warabishye cyane ugereranyije. Mbo gesi nihera aho ngahandi, gusa turagendera no ku iterambere ry'akarere n'ibindi byose bitandukanye. Urareba nk'ano mazu aho bita mu Cyarabu yaratagikora, urumva abari bayatuyemo hari aho bagiye, abajyaga kuhashaka ibintu nabo ntabwo bari bakijyayo. Urumva ko mbega imikorere yari yarapfuye, ariko ubu yaragarutse nta kibazo.
Washoboraga kuva hano i Butare ugiye mu yindi mijyi ukumva ugize isavu?
Ya, birumvikana. Ngiye nk'urugero ngera nk'i Kigali nkareba igituma iterambere ryaho rikomeza kwiyongera, ni abaturage benshi cyane bari muri uriya mujyi. Ariko abo bantu nibamara kuza nk'uko iterambere wumva ryaba rihindutse gutyo, imikorere igomba guhinduka.
Icyemezo twakishimiye ko ni icyemezo cyiza, n'ubundi ibyo bigo bigihari ubuzima bwawe bumeze neza, ariko bigiye hari cyahindutse. Kuba rero byagarutse nabwo dufite icyizere ko n'ubundi bizarushaho kugenda neza, ubuzima bukarushaho kuba bwiza, ubucuruzi agacuruza, utanga serivisi akabona abazigura n'abazikonsoma, n'indi koko ukabona ko Butare ubushyuhe buriho bugaruka nk'uko bwahoze.
Ubu harakonje
mu bigaragara, habe gusubira inyuma ku mugi mu gihe hafashwe ibyemezo byo kufunga ariko naho bafunguriye hari icyo nacyahindutse twari tunakeneye n'ibyo bigo kugira ngo ubushyuhe buzamuke koko amafaranga tuyabone ibyo dukora twese
uwafashe icyemezo cyo kubigarura muramusaba iki
icyo tumusaba ni ugukurikirana ko bishyirwa mu bikorwa
amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni kagatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kaganje
Murakumva ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turacyari ku iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare nyuma yo kuba ibigo bya leta n'amashami bigiye kuhasubira kuri radiyo ijwi ry'Amerika murakumva bagira ubusa nyuma yaba reka tuzamuke tuve gato kuri kaminuza y'u Rwanda tugana kuri hoteli Credo nimwe muri hoteli zimaze igihe muri Butare kimwe n'izindi hoteli nayivuga ko imyanzuro yakunze gufatwa mu bihe bitandukanye yayigizeho ingaruka Kuri ubu rero nabo biteza impinduka nziza igihe umwanzuro wa guverinoma wo gusubiza ibigo bya leta n'amashami yabyo muri Huye byashyirwa mu bikorwa Bwana Patrick Bonke umuyobozi wungirije wa Hotel Credo aratangira atanga ishusho y'uburyo bahagaze
ndaguha mu ishusho ebyiri hari ishusho ya mbere ya Huye mbere yuko ibigo bigaruka hari ishusho twiteze kuko kugeza isaha ntabwo turamenye neza niba byamaze kuhagera ariko twiteze byinshi nyuma yuko bihageze rero mbere yabyo ndavuga ariko kuri kote y'abacuruzi kubera ko nanjye nsanze mu bucuruzi cyane ko nkorera Credo Hotel dukora cyane ubucuruzi butandukanye bwinshi harimo ibyumba ama restaurant byinshi bitandukanye umva kandi bikenera abantu rero abo ni bamwe mu bantu twari twarabuze kandi bari basanzwe bakorera kuri Credo cyangwa se bari basanzwe bakenera serivisi zimwe mu zo ducuruzi twari twarababuze rero kuko bari baragiye hanyuma mu buryo bw'ubucuruzi cyane cyane sinakubeshya ngo byagendaga yego twacuruzaga ntitwarekeye gucuruza ariko umubare twari dufite wari waragabanyutse ariko ubu ngubu rero mu byo twitezemo nuko twitezemo ibintu byinshi umucuruzi wese ahava akagera iyo abonye abaza bamugana byanga bikunda yitegamo byinshi yitegamo gutanga serivisi nyinshi zitandukanye ari nako nawe yunguka rero natwe mu byo twitezemo rero nuko abantu bazaba benshi mu mujyi wa Huye urujya n'uruza natwe tukabona benshi baza batugana mu byo ducuruza cyangwa se muri serivisi dutanga
wavuze ngo mu buryo bw'imibare mwarahombye cyane hari ibyumba byashomaga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru cyangwa wenda nk'amasare abantu bakoreramo inama
urabona reka nguhingire kugira ngo byumvikane urabona niba mbere nirida yarabaga hano nirida si abakozi gusa hari n'abaza bagendereye nirida dufate niba mize yarabaga hano mbere mize abaza bayigana abakerarugendo baba ari benshi icyo gihe natwe tubaprofitiramo kubera kuko bazanye nako bakenera kuryama ibyo ngibyo ntibyari bikibaho nubwo ngo hari umubare twagiraga tubwi niba twaragiraga 90% bimaze kugenda twari dusigaye kuri 60% urabyumvamo kubyanga gukunda hari icyo twari twarahombyemo nyuma yo kugaruka rero ya 90% turumva ko tugiye kongera kuyisubirana noneho mu buryo bw'imibare ifatika ndategeza ko ubwo buryo nagusobanuriramo ntagiye kuvuga ngo icyumba ngo byabaga byuzuye ngo turashoma ntibihoraho ngo bihore byuzuye ariko nanone ntibihoraho ngo nanone abantu tubabure cyane turababona ariko ntitubabona ku kigero twababonagaho mbere ibigo bikibaho
mwebwe ntabwo mwageze kuri urwego rwo kumva ko mwakwimura business mu kazi murira ahandi nk'uko twagiye tubyumva hano muri Huye
oya ntabwo twageze kuri urwego rwo kuzimurira ahandi ahubwo ni competition twari muri competition n'abandi icyo twakoze ahubwo twimprovinze kalite ya service twatangaga kugira ngo n'ababake bari mu mujyi wa Huye nabo babone service kuko urabona ntiwafata igikorwa nka kino nka hotel ingana gutyo mu bwe ngo ngiye kuyimurira Kigali kandi ubundi hari abantu Huye bayikeneye cyangwa bikundi Huye hari abayikeneye kandi aho bagomba kubona iyo service babe batatu babe batanu service twe twari tukizibaha nziza kandi bakaza batugana
hari abo twagiye tuganira ku ruhande bakavuga bati nubwo tutabitangaza kuri radio ariko noneho hari icyo dusaba bakavuga bati niba umwanzuro uvuzwe ntushyirwe mu bikorwa namwe niko naho ngaho muhagaze
byanga bikunda ntekereza ko ugomba gushyirwa mu bikorwa kubera ko ni nyakubahwa perezida wa Repubulika ntekereza bigizemo uruhare kandi dusanzwe tumuziho ko icyo avuze ahita agishyira mu ngiro
rero ku ruhande rwanjye nge singifite ubwoba mbere twarabyumvaga mu bisa nibihuha ariko none tukumva bitazashoboka ariko ubu ngubu ngenekereza kubyanga bikunda bigomba gushyirwa mu bikorwa
mu kiganiro n'izwi rya Amerika bwana Frodis Misa gukuriye urugaga rw'abikorera muri Huye na waratangira vuga uko imikorere ihagaze muri uyu mugi n'icyo biteze ku mpinduka zigiye kubaho
imikorere muri sanze mu karere ka Huye Bruno Mister yageze atangiye kumera neza kubera ko amazu yari yarafunzwe yari yarafunguwe abikorera bari baratangiye kwiyongera kuba benshi mu mujyi n'abanyeshuri bari baroherejwe bamwe bagize icyo bongera dutegereje ibigo bigiye kuza kuko bizatwongera umusaruro cyane kuko iyo abantu bahari n'ibintu biba bihari biba bindi ni ikintu kinini cyane kuko bizinesi nyinshi ziyongera kuko n'amazu menshi yari yarafunze ya kaminuza atagira abayabamo na za yeresi amazu yari yarabaye ibihuru ariko yagiye kuvugururwa ku buryo iminsi itaha twizeye ko umujyi ushyushye kubera ko abantu bose n'amahirwe tugiye kubona mu karere ka Huye
nka perezida w'abikorera icyo twaje kubona cyane hano i Butare bitewe wenda n'abanyeshuri n'abandi bantu bahagendaga hari icyo wakwita ubucuruzi bw'amazu y'amacumbi cyangwa na za hoteli namwe mwari mufite amazu nacuruzaga mu buryo bw'ubucumbi
amazu ari aho yakodesha ariko ntabwo yari afite abakiriya nk'uko mbere byari bimeze ariko ubungubu abanyeshuri bagarukiye cyane cyane amazu aciriritse abanyeshuri baracuruzagamo cyane ikindi kizere ni uko n'amahoteli aziyongera kubera ko abantu ubwo baje bazajya haba amanama menshi n'abaje kubasura bitume bizinesi yiyongeramo
hanyuma se mwebwe nk'uko twagiye twumva abandi byagiye bibagiraho ingaruka mu bintu bitandukanye ugasanga amazu yabo arimo gusa namwe byagiye bibageraho
byabayeho cyane kubera ko abantu baragiye bose bimukira za Kigali abakozi bose bajya baragenda abakozi b'ibyo bigo baragenda urundi nzu babagamo zimwe zabaye ko zibura abatuzi
abantu bikorera bimwe bizinesi murabagiye bibaye inama yo kugaruka biragenda bise
ntabwo rero kubwira umuntu ngo agarure bizinesi mu bizinesi mana bareba isoko rye ubu bose barimo baratangira kureba icyo bagomba kongera gukora inda
aha tuvuganira ni mu cyarabu haracyagaragara inzu bigaragara ko ahari ba nyirazo niba mvuga ngo kuvugurura hari bananiye
ngira impamvu byateze kugira ngo bazivugurure ni uko bamwe bari barafashe umwanzuro wo gusenya kugira ngo bubake inzu eshatu zari zikenewe komunote umaneze yarengeye kubakira abana be bose bari bafite amazu hano avuka ko ikibazo kugeza ubu ngubu birirwa batubwira ko ejo bazaza barashenye ibibanza birahari ariko bamwe bazaza gutangira kubaka ariko niba mva hari politiki zaje bashobora kuba aricyo bari barafunze neza
nk'abantu bikorera biriya bigo uko byavuzwe bishobora kugaruka reka tubwe bishobora cyangwa wenda n'itegeko bizagaruka abantu bikorera barasabwa iki hano mu mujyi wa Huye
abantu bikorera icyo basabwa ni ukongera uburyo bwo gutanga serivisi no gutanga serivisi bakareba na oporutunite z'ibintu bikenewe muri ako karere ku buryo twifuza ko umuntu atazajya gushaka ikintu kigari kubera ko yakinyuze inaha ibyacu dushishikariza abikora kugira ngo bongere guhinga kwa Huye
murambye hano i Huye
ndarambye mumaze igihe kinini kandi narakoreye kuva mbere ya jenoside nk'amaze igihe
ku buryo muvuga muti isura Huye yahoranye ariyo yari Butare ishobora kuzagaruka
dufite icyizere cyane icyizere ko na nyakubahwa perezida wa repubulika yabishyize mu nshingano ze ko imijyi yunganira Kigali ashaka ko bayongerera imbaraga kugira ngo yongere izamuke itere imbere ishobora kukigeraho ariyo
turabashimiye
murakoze cyane
akanyamuneza ko kuba hagiye kuza impinduka mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare kananagaragara kuri rubanda rugufi nk'aba bakora umwuga w'ubwubatsi
ubu ni ibyo ushimishije kabisa
gute
umujyi wacu ugiye kongera kuba kabiri iyo abacuruzi bacu bagira akamaro natwe bo hasi hariya mu giturage ndaza nkange w'umutekinisiye w'umufundi nkabona akazi
nawe ni kubyumva
nkange ni kubyumva iyo umucuruzi yateye imbere natwe dutera imbere
gute ndaje nsanga muri kurambura inzugi no kubera iki
iyi hoteli ipfa kujya kongera ikora turashaka kugira ngo tuyikorere isuku mu imbere hoteli yongere ikore umujyi wacu wongere ujye urusheho kujya gusa kuko nzi rwose ko yari yarafunze ntabwo byari natwe byaratubabazaga cyane ariko kuba ugiye kongera gukora ni iterambere ry'umujyi wacu wawe
mumaze igihe kingana iki muyikorera isuku
twebwe turababaje turimo tugiye gukoramo inzu igize imbere ziburamo hari abandi batubanzirije bakira n'amarangi ureba twebwe tugiye gukoramo inzu igize imbere
kugira ngo akakabari ka hotel nako gatangire gukora
kibere yaho kibera kiza uraya ni hotel ifo na amateka igiye bigomba kugenda ndana n'icyo kigezweho samara mbayi mujye wacu kuri cyari kino kibije abantu niyo nabo nuko mwavuye n'umvise amakuru ajya mu gitondo ko hari abantu bagiye kugira
namwe b'abanyamakuru mujye muvuganira akarere intara umurenge nk'ubu n'izo nganda ziza ntibagukwiragize mu rwanda hose zigera ku banyarwanda hose
hari abagumana kangura umwe kuri uwo mwanzuro wa guverinoma bakavuga ko bazabibara babibonye gusa muri rusange umwanzuro ubwawo urashimishije hagasigara kuwushyira mu bikorwa abanenga izi mpinduka za hato na hato bagasanga zidindiza iterambere uyu tutagaragaje imyirondoro ye aratangira agaragaza icyaho zari isura yahuye mu bihe bya vuba
nibukije gato abantu bazihuye muri za 2078 bazi inama mpuzamahanga zaga zibera muri kaminuza itarimuka izo zose ntabwo zikiba twanagenda mu rwego rw'ubuhanzi ibitaramo bikomeye abahanzi bose biyumvaga nk'abahanzi bakomeye bazakorera icyo bita amaronge cyangwa kumurika imizingo y'indirimbo zabo bakoreraga muri auditorium usanga abantu 175 abahanzi abasitari batandukanye baje gukora ibitaramo hari ababaga bizeye urujya n'uruza rw'abantu kandi bishoboye ku mufuka bashobora kwitabira ibyo bitaramo cyangwa ayo makonseri bakanishyura ngira ngo abantu bazihuye muri za 2009-2017 yenda bibuka imodoka zakoraga ingendo zijya mu bice bitandukanye cyane cyane Kigali wasanga amakwasiteri yuzuye abantu b'abasirimu batashye muri weekend biyubashye bumva babaga bamaze kimwe hano muri Huye baratanze amafaranga mu bijyanye n'imirire mu bijyanye n'amacumbi mu bijyanye n'indi bikorwa bitandukanye byose byahise bicika bigaragaza nyine ko umujyi wa Huye watwonje umujyi wa Huye navuga ko ubu ngubu wuzuye uruhumbu yaba amahoteli agendwagamo ntakigendwamo inyubako nyinshi za kaminuza urya aho kwitaba aho bitaga muri ERST wasanga inzu ziraguhamagara ahantu hose harafunze mbese ntakigenda nanjye ejo nari mucisha amaso mu binyamakuru bitandukanye bagenda bagaragaza ibigo byagiye byimurwa ubundi biranatangaje kuba ikosa nk'ariya ryari ryarabayeho kuko ubundi unatembere no mu bindi bihugu nkeka ko u Rwanda rwose igihugu kigifungiranye kiba tugomba gukopera uko abandi babayeho haba hari imijyi bavanguye ni ville culturelle ville commerciale ville politique gutyo ngerekereje mu Kinyarwanda ngo ni nk'imijyi ishingiye ku muco imijyi ishingiye yenda ku mashuri imijyi ishingiye ku bucuruzi natwe nibwira ko tuba dukwiye kuba tubyigana tugakora nk'uko abandi babikora kuko n'undi nibyo bituma nyine ubukungu busaranganywa mu gihugu hose kiriya cyemezo kirashimishije kubera ko kizatuma rwa rujya n'uruza abantu bifuzaga ngo babashe gutera imbere n'undi rugaruka narebye mbona hari ibigo biringaringa bitanu bishobora kuba bizimbukira mu majyepfo ubwo bivuze ngo nimba bihazanye ibyicaro bikuru bikorwa byinshi inama nyinshi zingiye ku bikorwa by'ibyo bigo zizaba zibera muri Huye bitume n'ubundi umujyi wongera gususuruka nk'uko byagakwiye kuko iterambere ry'umujyi ririmo fagiteri nyinshi nyine zirimo urujya n'uruza rw'abantu baje mu ama barara abaje mu bushakashatsi abazamara amezi hari n'abakozi bazaba ari permanent cyangwa se abakozi bahora b'ibyo bigo bazatura bituma abana babo biga mu mashuri y'ino bishyura gatubutse kuko bahembwa neza bahaye neza bitume nyine umujyi wongera kugira ubushyuhe ikintu kiba gisigaye cyo kwibaza igenamigambi riba ririho ry'igihugu kandi twizera neza ko igihugu cyaba gifite abakozi bashinzwe igenamigambi rihamye mbabazwa cyane nibaza impamvu ituma imyaka itarenze n'irindwi igikorwa nk'iki ngiki abantu bajyana ibigo i Kigali bakubaka ibikorwa remezo ibyo byose bakoraga no hari ahantu bubatse ubaka bagiye gusenya bagaruka i Huye tukibaza twavuga tuti abantu batekereza igihugu ni bantu ki bashobora kuba bahora baheza mu kintu afite mu gihirahira ibigo bya leta ibi tubifata nk'igihombo nk'abaturage nimba ikigo cyari cyubatse cyaresaye ibyuma by'ikoranabuhanga cyaresaye intebe cyarakoze ibikorwa bakaba bagiye kongera kwimura bakagarura ahandi tubifata nk'akajagari gahunga n'undi umutungo n'imari by'igihugu cy'u Rwanda aba bakwiye kwisubira bakareba ngo ibintu bimaze imyaka 40 ko nta ngaruka mbi byigeze bigira tubyimuriye iki ikoza nk'ibindi nibe ryakongera kubaho mu gihugu byangiza imari y'igihugu kandi n'utuba tuzi ko n'ubundi u Rwanda rukiyubaka
mfite bakunzi badusangira ijambo ahantu h'ikiganiro cya none twari twabateguriye kirangiriye nshimire buri wese wakigizemo uruhare abarimu dukurikiye namwe ndabashimiye mbifurije kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi ry'Amerika kandi munogerwa n'ibihe murimo mwari na Ehe bagira ubusa nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Nawe
turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.